khibradii kalgacalkiyo halkaad nacas wadeentay nabaraa ku yaali. armad fosu logota ana libin halina ha ku inobay ha ilobina
Ha, ha, you love me, man.